North Block, watch out, it's the brand new joint. KCK Supremacy. Even if yes, even if yes, even if stress, even if fracture, even if yes, yes, fracture, even if tronics, even if touch, even if yes, ya kungoma bitch, even if petition kuna nyuki ama wuki la bi. Even if big, if it be tad, if it be sid, if it be chudye, if it be ngid, to kwepeje TV. Even if kisanga to ongeze bidii. Even if quickwi, even if books, even if sparks, even if kid can kill suprax.
Even at tamba, kama na sepambea kwa mguu juu juu na dandia mandolini ya Magufuli. Ili niache nanja. Hivi ni traffic, badaya naiza danja. Hivi ni OG, pombe ya taki pombe. Hivi tick tack, hivi tactics. Hivi system, hivi dizim. Hivi rizim. Hivi ni steamu, manyo automatic. KCK zim. Hivi nos block. Hivi ni yaksi. Hivi ni mpunga au mashabunizim. Wow, half gem. Kwetu au fame. Hivi ni the game. Hii vesi ya kwanza ashumu ya mademu wa radio FM na AM.
Kila mbaga hivi, kila straga ni hivi.